Haya aje,
nasikia vifiti sana. Una do,
nina do, Clapton ni sol salada.
I know where we show hisi propaganda.
King wa rap lava lava na
king wa club banger sa.
Tuna take over kamkono wa serikali.
Hii ni kitu gani?
Hii ni ile kali.
Kleptomaniacs, we are back in business.
Mahe hamwezi make ini kawa toto.
Situna ngaa, situna pa
Tony kani ndoto.
All the best, better luck next time maybe.
Situna hustle, so hamwezi make.
Hamwezi make.
Una check waka mia wezi make.
Hamwezi make.
Una check ushaika mia wezi make.
Hamwezi make.
Nimetoka mbali sana brother, nimengayana si madharao lakini hamwezi make.
Hamwezi make.
Hiyo ndiyo swali muulizwa na mafala wengi. You can't fit in my shoes hata uki bootleg CD. Try kuwa kami mi bootleg CV. Na so far life is good. Nimekuwa on the paper chase, nina athlete's foot. Sama heta mkinitaka nina release. Kauna chaka beef, nina mad cow disease. Fresher than a motherfucker, sicker than a leper. Bado nina flock, yeah my fans, I'm richer than a shepherd. Slow down teacher, for you have come too fast. In my algebra, money comes fast. Chop, chop, you're so slow, no, I wezi make. Who make hits, kakolo, no, I wezi make. Na let a life kwa TV, ka Lillian Mooli. Big spender, ukitaka need a shilling bully.
Una track, waka me, I wezi make.
I wezi make.
Una track, ushaika me, I wezi make.
I wezi make.
Nimetoka mbali sana, brother, nimengayana si madharao, lakini I wezi make.
I wezi make.
Una track, waka me, I wezi make.
I wezi make.
Klepto inapanda, car price yangata. Maheta wamekubali, mafanza wajakata. Nime travel far and wide, hadi passport inazusha. Toka US hadi UK, tumewachapa na mizuka. Robani jina kubwa, ina get respect ya star. Sa roll out your red carpet, now ni welcome kamfalme. Inatubidi to cross over borders, juu ya album orders. Demand isha kuwa high, supply lazima to double. Monopoly kwa market, kleptomaniacs ni trouble. Active na dough, active car stock ya Nasdaq. Kushika dough ni lazima. Kukua kami apana, hawezi make. Nina image maze wezi mitake. Sana taka kumada hii vasta line toka kwa nyash. Jipe miaka kaa nane, kauna hope ya kuwa successful. Lakini kuwa ka klepto kize, hawezi make. Industry to shy funga, shy take.
Una track kuwa kami ya wezi make.
Wezi make.
Una track ushaika mi ya wezi make.
Wezi make.
Nimetoka mbali sana brother, nimengayana si madharao lakini ya wezi make.
Wezi make.
Lakini
ya Westman.
A Westman.
You love a Westman.